angiyazi ukuthi ubunsizo wakho mungisilidinga ukuphelela isanga. Thatha ugodo kwasami. Angiyazi ukuthi ubunsizo wakho mungisilidinga ukuphelela isanga. Thatha ugodo sifane ngini. Yeah, thatha ugodo.
I see you, I shine, I see you.